Samora. Salimia kina mbango yote. Ningunguti. Wambie mimi si jambo. Shahidi yangu kwani wewe ulikuwepo kwani hatia gaibu we o ajuzege naona gayama o ajuza mama naona sulige ajuza alini ahidi huku akisisitiza njo nyumbani kumbe alitaka pesa zangu we Oh, ajuza mama, naona gayama Oh, ajuza sheri, naona sunige Madreba teksi wote Kuwa mnapata aibu mkiwa na wateja wenu Lakini mvumilie jamani Kama mimi nilivyoumbuka ajuza Nilipofika nyumbani niliomba kidali shuke Japo kwa dakika mbili Hili watu wasinyone Ninavo wadhiriwa O oh, ajuzama Ninavo wadhiriwa mimi Moshi wanage
Alichoweka mbele ni mapesa tu Na mimi nilimpa kutegemea anipenda Kumbe wapi nilicheza kamari
Oh 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 nilicheza kamari Oh 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 nilicheza kamari
Mama ajuza
Hello, ajuza
Mama ajuza
Nilikuwasiri sasa sisiri tena Yamebaki mazoea Mapenzi hakuna
Nilisema yote niliyoweza Nilisema mimi niliyoweza Nilisema yote niliyoweza Nilisema mimi niliyoweza Alichoweka mbele ni mapesa tu Na mimi nilimpa kutegemea anipendaye
Kumbe wapi
niliche nilicheza kamali. Oh, 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 nilicheza kamali. Oh, 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 nimecheza kamali. Mama ajuza.
Hello, oh, oh, ajuza.
Mama ajuza.
Ilikuwa siri, sasa si siri tena.
Masikini.
Yameba kimazoea. Yeah.